Umfanekiso wamashumi amathandathu. Bemkile apho uYesu nabafundi bakhe baya kufika eCapernaum. Ke kwaza kufika kuPetros abo bantu bamkela umrhumo wendlu kaThixo. Bathi kuye, umfundisi wenu akawurholi na umrhumo wendlu kaThixo? Kaloku ngelo xesha umzi ngamnye ubusithi xa kuyiwa endlwini yesikhungo galele imali eyayibizwa ngokuba ngumrhumo wendlu kaThixo. Le mali ibihlawula iindleko zokuxhasa indlu yesikhungo. Ke uPetros uphendule wathi, ewe, uyawurhola. Petros akungena endlwini apho uYesu wayekho, kwathi engekathethi uYesu wathi kuye, ubona njani? Okumkani beli hlabathi, barhafisa bani? Ngaba barhafisa oonyana babo okanye abasemzini? Waphendula wathi, abasemzini. Waza uYesu wathi kuye, bakhululekile ke erhafini oonyana. Kodwa masingabakhubekisi aba bantu. Yiya elwandle, uphose umloboti, uvule umlomo waloo ntlansi uthe wayibamba kuqala. Wothi ke emlonyeni wayo ufumane iqhosha lemali elanele umrhumo wam nowakho. Yithathe ke ubanike, urhumele wena nam. Ke masizikhumbuze ngako oko sikufunde kwezi ndawo zingentla. UYesu uze ehlabathini ukusibonisa ukuba ungubani uThixo. Kodwa uYesu wayengenguye umshumayeli nje ovakalisa udaba lukaThixo. Hayi, ebevela kuThixo ezulwini esityhilela uThixo ngokwakhe. Oko kuthetha ukuthi uze kusibonisa ukuba uThixo ungubani. Yiloo nto abizwa ngokuba ngunyana kaThixo. Kodwa ibingabo bafundi kuphela abasondele kakhulu kuYesu ababeyiqonda inyaniso ngaye bekholwa nguye.